Na twagambye giri makka emikolo jonna twagambye giri makka wane Madina kulambula era okulambula biizinillah okubulayo Madina okusinga twakumaze kwekwenkya bwe tuva mu fajiri tuva okulaba nti tugenda saalira wamu tusobole okugendako mu Baqi' al-Gharqad waziko abasahaba abawerera ddala n'ebyafa byawo tujja biraba nga tuli mu kifo ekyo tugenza okubatolya ku salaamu okubasabirako then tugende tulabe ne wali kaburi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama omutolera ku salaamu ne ku basahaba abubakari radiallahu anhu ne umar ibni alkhataabi radiallahu anhu kijja kuba kyankya ku fajiri era nsaba tusaalire wamu biizinillah yalaba obudde obunaaba obulungi n'ekifo kyetujja osaaliramu ekyangu okutuuka ku Baqi' insha allahu tabaraka wa taala. Wa amma muddakiika zino zetusigaza ataano tugenda kulaba ebisooka ku umura n'olunaku lw'enkya tumale ebikwata ku umura insha allahu tabaraka wa taala. Genda biisa mubufunze tulina ekitabo ekyo kyetwawandiika ne tukiwa omutwe engeri yetukolamu umura sifatu al umura twakifunza mu lulimi Oluganda ku peji eyokusatu mugenda kuzikiriza tuddukemu speed kuba bino ebisooka tujja bidduka njagala nnyo wali ku ngeri yennyini ye nga ne bino tubyetaaga mu nnyanjula insha allahu tabaraka wa taala tugezeeko okugoberera barakallahu fikum wajazakum allahu khairan. Ku peji eyokusatu omugaso ogusooka mu kukola umura kwe kusonyiyibwa amazambi nga hadithi gyetwaleeta entuufu awo imamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi yafulumya mu kitabo kye العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كتموهمك برنج بيا عمرين وكبانتي الله سبحانه وتعالى بواقوانه كلا ندنانين دالا أكسن ومزان سبحانه وتعالى برنج بيا عمرين بلالا وكبانتي الله سبحانه وتعالى أقول ميزان قوم جنوي abazze okukola umura ne hijja baabaganyi ba Allah ekyo nno bana ekitiibwa kinene era tusaanye osiriikirira ku kyo okuba nti nze naawe tuli bagenyi ba Allah. Abantu basanyuka nga bagenyi ba bakabaka bakulembeze ne butyanga oli mugenyi wani wa Allah. Allah sahaba eyitibwa Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu abi bwe yajja n'amugamba nti Allah ngambye okusominemu Qur'ani atandika okukaaba n'amugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde erinnya lyange aligambye n'alyogera Allah n'amugamba Allah ngambye erinnya lyo n'atandika okukulukusa amaziga Allah kumwogerako. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu omukuwasomeba Qur'ani abakugumba sahaba Abul Munzir kati ekyo bannaye kikulu okuba nti oli mugenyi wani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era twewale okunyiiza okunyizagana wakati waffe tugezeko okusonyiwagana nebo tunagenda ku kaaba tosindika waliwo abantu ebimutu jja bikonako okutuuka ku jjinja eriddugavu bannayuganda gye bakazaako ennywanto waba akijja wallah yamanyi naye nga kyo kyakala bwe kityo era abatuuka emakka babaga watuseeyo ku nnywanto tewaliwo nnywanto eriwo nekyakala okuva ku bajjajjaffe era oli abuuza ennywanto jjinja eriddugavu eryo lino tujja olaba eryava mu jjana naye bannayuganda bakikazaako ennywanto kati abantu abamu balwanira awo n'asindika nina otutuuka ku nnywanto n'akosa ono abantu abo mikwano gya Allah abo bagenyi ba Allah bataddemu ssente bataddemu ebiseera nga bakikola ku lwa Allah waabwe kati tobanakuwaza tobanakuwaza olina okutambuza mpola mpola emikolo Safa ne Marwa mpola mpola tokozesa maanyi mulimu abantu abaleeta amaanyi waliaga nina okukola kino n'asindika neno la abantu bano bagenyi ba Allah tetubanakuwaza tetwogera bigambo binene gye bali ayinza okuba nti alina kyakukosezaamu jjukira buli lwe tuba abangi ainzo kuko samu na kunyige chigere tayogere bigambe binene awo nozze omuliro pola pola bibini subhanahu wa ta'ala kati abantu bana bazokola umra ne hijja bagenyi ba Allah muhadithe yentufu sunan ibn majah rabbi sallallahu alayhi wasallam ya gamba al-ghazi fi sabilillah wal-hajj wal-mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'a'taahum abantu abalwana mukubulya Allah jihad abazimu hijja umra wabaganyi ba Allah tabarak wa ta'ala bayitane banukula nibelekereza bonna nibajja ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nalika sente ziyali guzemu kapoloti sente ziyali kozemu kyone kino bagangenda ku nyumba ya Allah atigezeeko okubantu kikuume ekyekitiibwa kiwulira n'okufaayo okukola emikolo nga bwegirina okukolebwa era tufeeyo bannaayo okusoma ddala tetuwuliranga kinyumo era muyimu kwetuvumirira be bantu okutwala umura bahijja ng'ekinyumo nga bwolaba ebibeera ku kaaba oli ng'ali mu kwekwata ka selfi tafaayo tewali amasimu tegeetaagisa ku kaaba amasimu tegeetaagisa ku kaaba tegeetaagisa Safa Marwa gaki tolinazo abamu atuuka olugutwagira unaga nti kati sheikh banategeera batya nti nazze tazze bantu kutegeera eyo ibada nene nzito senga ekolewa buki bulungi naye batakutegeera nti wazze tekikosa kasa Allah wakola ki kakati wana ya masimu otuuka ku kaba nga bantu bali kuzilayo twagendeze butujja ku kaba tugaleke galeke gateke mukasawo galeke mu hoteli akaseera kano akabereka amazima eri Allah waffe subhanahu wa ta'ala atuli ku nyumba ye naye abantu bawanika emikono nga gyabulimba mikono okufuna yo ka selfie mikono okufuna yo kafaanani ugenda bala bakukaba olina dda kukaba munnamu kwate afuna yo kafaanani nga awanise sinti awanika kuwanika kwa mazima kulajanira Allah la kuwanika kwa kufuna kafaanani bakateke ku Facebook Allahu musta'an ekirungi ekirala kya umra umure gobobwavu omuntu watekayo sente zeri Allah subhanahu wa ta'ala bwati ajja kole mikolo gina Allah tayinza mulekera bwavu subhanahu wa ta'ala kimu ku bigobo bwavu okuba nti ojja ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kuba ebyo nabi mutegezaawo aho bannabbi we bayita we tugenda bannabbi bonna be tuwulira abanene nabbi Ibrahim ne bannabbi bonna ne nabbi abasinga bonna sallallahu alaihi wasallam aho we tugenda we bayita edduwa nene nabbi Ibrahim ze yasaba abantu Allah bagabiridde bano mu nsi zino Makka yazisabirawo rabbi ja'al hadha albalada amina yali awo nabbi Ibrahim wetugenda awo ne nabbi asinga bonna alayhi salatu wassalam ne bannabbi bonna banene awo basahaba bonna banene baali awo ne bategeeza Allah waabwe ensonga zonna era awo tetwetaagawo bannaaye nti gundi ne gundi gwonyini wetukidde tegeeza Allah tulinde tuve ku dduwa oluusi ez'ekikungu ezo gundi gyakuwa abamu baddamu nga tebamanyi nakumanya bye baddamu zidduwa ezakatemba ate walina okuba adabu empisa ez'okusaba okusaba tekuli mu katemba gwolaba abantu ne badda ku kaaba rabbana rabbana ogenda okulaba oli akulembeddemu gurupu naye bagenda baseka naye bemulisa ngolaba na awo tewali katemba awo tusabe n'okusaba okw'amazima ate Allah yagala okulaba nga omusaba nga wenna ogonze omenyese olanga bwe omuntu waba mwavu yeetaaga omuntu engeri jajja gyali mukama wange nze gwolaba nze gwolaba bwotyo bwe tulina okwemenya ffenna nga tuzze eryani Allah wali ku Kaaba Safa ne Marwa ne tubera n'embeera ey'amazima nga tewaliwo masimu tewaliwo kiriwo wabula tuli wakati wa fenani ne Allah waffe ng'omutegeeza Allah yagala okulaba nga wenna ogonze omenyese omunnyonnyola ensonga ze subhanahu wa ta'ala awo bannabbi awo we baali bannabbi ba Allah awo baali awo ne basaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abawezadde eddungi n'abasikiza bye basikiza naffe byonna bye tunoonya ebirungi bakyala abalungi abaami abalungi abaana abalungi ezzadde eddungi byonna awo tumutegeeze Allah ayagala akayumba Allah mutegeeze akoye omuzigo kyonna buli kimu kyonna kyonna awo tetwetaaga dduwa ya gurupu sekagundi ankulemberemu la sekagundi tamanyi nsonga zo gwe wennyini mutegeeza wetuukidde tegeeza Allah tuleme kuba ku dduwa nga tomanyie waliwo ennaku zino ababatwala balina umura special agira bwati n'amala mu mugagga funa dola kikumi n'amukkiriza nkuweddwa kati omugagga naye avaako mabega bwaddamu tamanyina kyokka yeetuukidde ono ye amunoonyamu ssente la gwe bw'otuuka gwe wennyini tegeezani Allah munyonyole songa zotusa tuwetagaseka gundi naye alina ebizibu byalina ensonga ze gwe naawe olina kyogenda okutegeeza Allah akaseera kalungi ketugenda okwolekera ku nyumba ya Allah subhanahu wataala obwavu genda omutegeeze Allah munyonyole bwobadde muzigo emyaka olina embeera eganye mutegeeze Allah Allah subhanahu wataala mwonika gonna gage jalla jalaluhu umra esonge emugaso gw'okuna umra ya ramadhani erina enkizo enjawulo nti empeera yaayo obanga akoze hijja n'ennabbi obanga akoze hijja nani n'ennabbi hadithi entuufu ya abdullah ibn mas'ud abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas biyagamba alhajju umratu fi ramadhan ta'dilu hajjata ma'i kati umra jokozi weka na kane hijja nga akoze nani waloga na uli ya kala anga nga yita abantu mujiba nae matwale umra ya ramadhani tugenda siwuru kane nabi lebida hisi bitufu ate yali akuba kalango nga yita wa kastoma nenga abaga muangoba na tugenda kugenda maka tugenda siwuru kanani nabi chitufu chechi nechokuma nti ubanga akoze umra mu ramadhani nani nabi so sikuba nti bojja mu ramadhani wano basibuluka ne nabi kyesi kituufu omwalimu yabayita bwatyo ng'abategeeza mujje futaali egenda kubaawo nga tusibuluka nani ne nabi kyesi kituufu allahu musta'an ekirala omuntu akoze umra empeera ye nene nnyo nabi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yakola ki bwe yalaga era tukimanyi bannaye embeera yonna obuzito obwoyitamu ki empeera idhini logumikiriza ujja obuzito obwosanga mu safari idhini subhanahu wataala umra abamanyi abamu batuuka n'okugiyita hijja entono olw'emirimu gye tugenda okulaba naddala ng'okwetoola kaaba safa ne marwa okugyako enviiri ebyo byonna mu hijja bikolebwa mulimu ku birungi bya hijja ne umra birungi bya umra kuba tulina ekitabo ekirala kyetwawandiika kyetwatuuma engeri gye tukolamu emikolo gya hijja kino kyo kyeyawulidde ku umra kati mu birungi bya umra nga ne ku hijja era kwekiri yessala obuzito bwessala ti bw'osaalira wano bw'ojja kuba noza tetujja kwogera madiina kuba umra tena kakwate ku madiina era omuntu aba azze n'akola umra emakka n'atatuuka madiina talina kyakendeza ku umra umra yonna eriwa makka kati essala emu gy'osaalira emakka emitwalo kumi essala yonna gy'osaalira emakkaawo emitwalo kumi obulungi buwa bunene omuntu alina okulowoozaako n'okuba nti teyegayalidde ekyo nno tekitegeeza kuddayo muntu kuva ku swala ngaba mu bahaaji kyebakozesa agenda n'akubuuza nze omanyize nasaalira emakka wali otuuseeko gwe emakka n'ebirala la kyesi kyekitegeeza toyinza n'okuba tomanyi allah yazikkiriza teyazikkiriza kati tuva emakka obeera mu mbeera efaananako bwetyo ku peji ey'omwenda barakallahu fiikum wano lukumi ng'osaalidde ku muzikiti ogwo omuzikiti gwenyinabyaga fi masjidi haatha naye emakka wonna w'osaalidde emakkako n'emizikiti egiri awo mu makka newe gutaguli ogwa haramu gwennyini wonna amanyi balaba nti emitwalo kumi ogikola ki ogifuna naye wano bw'osaalira ku mizikiti gino egyetoolodde olukumi tolufuna e madiina olufuna osaalidde wali wennyini ku muzikiti wali wennyini ne ku compound ne bweba sunna sala yonna esaalibwawo olukumi lwo luyingira ku sala yonna farada sunna akwata amaluna amasala amanyi ge baleetaaga okusala sunna kabuliya baadiya musafari nabbe bwe yabeeranga musafari olwo sheikh erinnya ligenze yali bakimubuuza okusoma ne bwe tuba tuzze nga emakka nagamba okuzirekaate ezo kabuliya baadiya empeera z'ofuna era nnene abadde azisaala okuzirekaako okirese kuba nabbe bwe yabeeranga musafari ezo kabuliya baadiya tezisaala ng'okugyako eyaki eya fajiri eyo ne musafari yagikola kyesaala nga ne witiri naye zino kabuliya baadiya za dhuhuri dhuhuri magharibi hakada kire n'okulekako n'okuzirekako olina empeera nene z'ofuna wadde oli wano madiina budde mukimanyi ekyo n'okuleka nakyo kifunamu empeera. Naam? Obadde mukimanyi nti okulekana kwolina empeera. Ne tujja okusaala yidi n'osanga mukyererezi we tusaalira n'otuula butuuzi ofuna empeera, ogoberedde nabbi. Kubanga nabbi naye bwe yajja ku yidi teyakola ki? Yasaalanga. N'otakima swala wadde okwaziina ofuna empeera, kuba ogoberedde ani? Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'otagenda ku mauledi ofuna empeera, wanabbi teyagenda ku mauledi. Okuleka kwokwo olinamu empeera, nga waliwo ne piraawo ne kajuisi waliwo byonna byonna biteeketekere, ogasijja kukola ki? Ofuna empeera. Na byonna bikola ki? Ebiri. Kati okuleka n'okuleka obulesi nakyo ofunamu ki? Ofunamu empeera. Peje ey'omwenda, barakallahu fikum, kyera nnyo okwagala okukwata obudde n'obutakalubiriza bantu. Sheikh Mugambe tuli wano ku M. Ebitakkirizibwa omuntu ali mu mikolo gya umra. Ebitakkirizibwa ku muntu ali mu mikolo gya umra. Waliwo ebitakkirizibwa ku baami n'abakyala. Kasita tunayingira mu mikolo bwe tuti newe tu alaikum salaam yarhamukallah, newe tugenda oyingirira ab'e Madina bayitawo Dhul Hulaifa oba Abyaru Ali, tujja teekamu ebyambalo byaffe abasajja bibiri, ekya wansi tujja laba practical butawe tukisiba, n'ekya waggulu biidhinillah tujja bigezaamu, kubanga oluusi bikalubamu bantu abamu agenda nakyama ne kimufuukira obuzibu, omutasobola kutambula nebyo, tujja balaga mu ngeri y'okukyambalamu ekyambalo insha Allah. Emizizo giba gitandise kati mu kiseera kino tekinnaba, kuba mulimu abalina ensobi nga bamanyi nti emizizo gyatandika dda kaseera agamba nti nzije mu umra era atya n'okusalako enjala n'ebirala, kati okkirizibwa wabula bwe tunaaba tuyingidde biidhini subhanahu wataala ku lunaku olw'essande, yuno webigenda okujjira byetwogerako wano. Okusala enviiri ez'omutwe n'enviiri zonna ezisigadde ku mubiri oba tokyakkirizibwa. Kakati waliwo n'ensonga enkulu wano gye nnyinza okukoonako. Abantu abamu bamanyi kakwakkulizo okusalako enviiri, era nkirebye nnyo mu bibinja bingi nga bagenda ku miikaati wali nga bajja abantu bamaze obategeeza bali well equipped, era bategeeza bugiri tabajje nawo busheeva, nga bamanyi nti ebimu ku birina okukolebwa kyekyo olina osooka okukola nga tonnayingira mu ki, tekiri bwe kityo. Oba ensonga yetegerekese bulungi, omuntu asobola ebyo okubikola neyerongoosa kati nga n'ekiseera kyenatuuka, oba neyerongoosa oluvannyuma, ogasinga kwakkulizo nti wali nga tonnayingira mu mikolo tolina kusooka nti bw'omala okusala ensolo olina okukola ki? Olina okusalako enjala. Yesinga kwakkulizo nti kwolwo lwennyini olina okusalako ki? Kati n'abamu balowooza nti bwe tutuuka wali ku miikaati mulimu ku birina okukolebwa kyekyo, la, bwe tutuuka wali ku miikaati birina okukolebwa kakasa nti omusajja oli mu ngoye mmeka biri, omukyala yasigala ayambala ennyambala gyeyambala ennungi eya bulijjo ey'ebbanga lyonna, naye omusajja okukakasa nti engoye ozigyemu n'ebirala byetugenda okulaba. Kakati bwe tumala okuteekamu engoye ezo twolekera mu mikolo, tokkirizibwa kuddamu ssalako nviiri ez'oku mutwe n'enviiri ezisigadde zonna ku mubiri. Ekirala okusalako enjala ez'engalo n'ebigero oba tokyakkirizibwa. Kasita tumala ogiyingira bwe tuti labbaika umra, twanukudde ayi Allah nyanukudde okukola umra, toddamu kukwata ku njala. Kati biseera bye tulimu tolina buzibu, era ekyo omuntu aluma enjala alina okyegendereza bwe tumala oyingira mu mikolo, njala zeegendereze. Mu omuntu nga yetasala njala naye ng'ebbanga lyonna akola ki? Aluma nnume, kati kyegendereze biidhinillah. Senga oli yeerabiranga bw'atyo ye ebbanga lyonna aluma enjala, tuba tuli mu mikolo n'aziruma era agenda okujjukira ngu azimazze enjala nga bbiri, oyo akola atya? Akomaawo n'adda e Uganda Allah bamugabiridde faida abeeraga owokusiiba seeka ajjukira ng'alya ne waba alidde ebbakuli namba wajjukiridde akomaawo, Allah bamulisiza bamunyweseza olunaku anaaluliwa olwo nwamanya bagamba nti ajja dduliwa kiri Allah amusonyiye zambi, naye kigambo kyamanya abasinga nti taluliwa. Kati nono bw'abanga abadde yeerabidde naye kati amanyi nti azirya buli agezeeko okwegendereza bwe tuyingira mu mikolo insha Allah. Okukozesa obuwoowo tuba tukyakkirizibwa osabuwo omazi kasomalo yingira boti boba tonnayingirawo kusobola okuba obwobwo mu kirevuti yabo tumala oyingira boti mumikolo otaddeko engoyezo oyingidde labbaika umra toddamu kukozesa kawo konna okuwasa oba okufumbirwa nakyo kiri haramu tokkirizibwa kuwasa oba kufumbirwa ekirala okwogereza tokkirizibwa kwogereza oba okubaako gw'oyogerereza oyinza gwe obutoogereza naye n'obaako gw'oyogerereza omulala atokkirizibwa kuyingira mu nsonga zikwata ku byobufumbo mu layini eyo era twegendeze ne weebasimu olina gw'oyogereza kati bwe tumala oyingira mu mikolo weegendereza essimu kitegedde seeka tewali ayogereza olina okuba nga weegendereza kasa tunaayingira mu mikolo bibirila seeka sakifu tolinamu ayogereza tulina okubabeerako kasa tumala oyingira mu mikolo ebegendereza batunaabajjako masimu ekirala okwegatta mu nsonga z'obufumbo nakyo kiri haramu kasita omala okuyingira mu mikolo kibeera haramu okusemberera omwami wo oba mukyala wo mu ngeri eyinza okkirizibwa okubeera waali tekirina buzibu naye kasita olaba embeera yonna eyinza okuleeta obwagazi gyegendereza egenda kwonoona emikolo ensonga endala okuyigga ekyedda kyalinga ojjukira baatambulanga okuba ne bagendera ku nsolo ayita mu kkubo amulimu ensolo katokkirizibwa giyiga naye kati oluusi abantu batambulira mu baasi treyini kiba kizibu okuvaamu ayige naye era bwe kibaawo kyonna tokkirizibwa manya kiri haramu omuntu kasayingira mu mikolo okuyiga okukaayana n'okukola ebinakuwaza bannoye embeera zonna zirimu okukaayana paka ne kukaaba kuba omujjuzo guba mungi wamaanyi wali kukaaba toteekawo mbeera yakaayana namu abantu buli wabeera abangi wabeera oluusi okunakuwazaamu gumiikiriza gezaawo okula nti ebigambo bikuuma tokozesa bigambo binene biidhini subhanahu wataala okuuma ibaada ye eno ennene ebyo ebitakkirizibwa mu bufunzi ebyawamu ku baami ne ku bakyala kati waliwo ebitakkirizibwa nga biri ku basajja bokka okubikka omutwe kasita tuyingira bwe tuti mu mikolo omutwe tokkirizibwa gubikkako ne bwe tuba tuli mu baasi esekkubye wegendereze togeza n'obikka mutwe tolina kubeerako nakantu konna ku mutwe wamma ekigambo ekituufu bino ebiri waggulu tebirina buzibu mathalan nga ambuleera wakuba nti kati waliwo obwambuleera ennaku zino obwo buliko ensonga obwo buliko question mark buno ambuleera bwe bambala akukabanga nkofiira akonedda naye eno gyokwata obukwasi n'okutuula mu baasi anti mulimu abeekakkane bagamba nti tolina kubeera kintu kanyuma mu kizimbe kino kiba kikubisera ebyo tebiyingiramu mu mbeera ekolaki efaananako bwete wabula okubikka ku mutwe enkofiira kitambaala oli mu gundi oli mu ki ekirala kyoyinza okuteekako oli mu baasi neweebikka lugoye ihiraami ku basajja abakyala ye yeebikkirira bulungi nga bwe kimanyiddwa ebbanga lyonna okwambala engoye eza bulijjo waliwo abatera okugamba nti okwambala engoye ezirimu wuzi naye ekyo naye ihiraami zibaamu wuzi ihiraami nezenyini nazo zibaamu ki wuzi wabula okwambala engoye eza bulijjo ne mu nyambala eno eya bulijjo gyola netuyingizaamu emikolo n'ebirala zetutakkirizibwa naye zino ezengoye ezisinga zenjeru naye oli bwaba talina nga alina ekigundi kye kya bulaaka ekisuuka kye akubandozi oyinza buli omu kukaaba amaaso gazza ku ggwe naye weewa olinga bwebusobozi bwe talina tebutwee tulina kyetugenda mumukolera naye ekirala nti kwekuba ntusiba bbiri wansi nowa ne waggulu biidhini subhanahu wataala nga bwe tujja okulaba practicale tolina kubaamu ekyo kikulu nakagoye konna ne munda olina okwegendereza temulimu wadde akagoye wadde akatono kyekikulu bubokisa bonna nzukirako ekiseera ekyayita omukubakulembeze agenda ogirawo ati nga omukulembeze yenyini yali awo byamutabukako yenyini yalina obugundi akagundi munda ekyo kikulu naye ngatte ziri closed twambala ngatte ziri open eza open ziri closed nze yabadde n'eziri kulozi dinga zino tetuzambala ezibikka ezo tetuzambala ojafuna ebisapatu sapatu webityo biizinilla tetwambala nga tezibikka kine stocks tetuziteekamu ez open tezina buzibu open tezina buzibu ziri closed tetuziteekako biizinilla ate abatalina nga talina kyakola okugyako ezo zokka yezo alina mu bulamu nam nabbi mu kusooka yali abagambye omuntu atalina azisale mulimu abayogera ekyanyiza abamanyi nga bagamba nti abamu abagamba nti ye okusala kuba kwonoona amanyi ne bakiddamu ekyo ekigambo lwakuba nabbi yamala n'akisangulawo n'agamba nti atalina akole ki ayambale sallallahu alaihi wasallam naye okwanukula kiri abamanyi banyiiga nnyo ku bantu abaali bagambye nti okuzisala kuba kwonoona nga nabbi agambye atalina asale azisale ozisale eno amanyi ne banyiiga ne bagamba nabbi bw'aba ayogedde toddamu ate kuleeta kirala mbu kwonoona nabbi bw'aba amaze okwogera tewali mulala ayogera bw'aba ayogedde nti kusala togamba nti ate kwonoona nolwakuba nti era neyamala n'akikola ki naye senga kibakakata nti kyeyalamula tewali ayinza ate kudda mu kyanabbi n'agamba nti kubakola ki nabbi bw'ayogera tewabayo mulala akola ki ayogera bwekyo umma bwerina okulerwa nabbi bw'amala okwogera ate tetusuubira egundi negundi kukola ki kwogera alaihi salatu wassalamu naam oba isibye ebbande ki ku kigere embeera y'obulwadde kiyingiddemu ku kigere eyo kimbeera ya bulwadde insha allah talina buzibu insha allah waliwo ebitakkirizibwa ku bakyala okwambala niqaabu ekibikka ekyenyi okugyako bw'ayita ewali abasajja abatamuzira kufumbirwa ye bw'aba ayise ewali abasajja balina okugibikkako ebigambo biri bibiri abamanyi ku niqaabu sheikh waffe wa hadith sheikh albani alaba nti sunna emywevu ddala baima bangi abalala sheikh ibn baz ibn uthaimin balaba nti kyatteeka omukyala okuba nti ayambala ki waliwo ebigo byamanyi wakati awo nayenza ekituufu ntebenkera n'abamanyi abanene abo bangi nebujuliza obukubyeko obungi nti omukyala kyatteeka okwambala niqaabu si kyakyeyagalire wadde nga sheikh albani munahadith omunene ku mulembe gwaffe guno alaba nti kyaki kya sunna kirungi naye nze ntebenkera n'abamanyi abalaba nti kyatteeka kumanga olaba amanyi allah atuuka n'okulagira omukyala abikka ebigere nga kyatteeka omukyala okubikka ebigere ate bwekijja mu swala kiyitirira kuba mulimu amanyi abalaba nti eswala ebanfu mulimu abalaba nti etuuka naye asigazaawo omusango okusaala ng'abikkudde ebigere naye ate era kyatteeka omukyala okubikka ki ebigere kale amanyi bagamba bw'abanga bamulagira okubikka ebigere etteeka ng'ate fitina esinga teri ku bigere fitina esinga omukyala eri nyowa nam eri wano ku feesi era kyobola ne woba mulwanyi omukubyemu ewaka ng'embeera tokuba togeza n'okuba omukyala muki kyenyi iwe omukyala ajja kgenda afuna omulala waakiri togeza n'okuba mu feesi ebiro kyegendereza byuta y'omukyala ekuŋŋaanira nnyo mu kyenyi ekituufu nze kyentebenkera nakyekyo kirabako abamanyi bangi walo hadithi ezimu ezireetebwa nga zirimu obunafu ezireetebwa ku basahaba babateekako wallahu taala alamu simanyi abawalimu baffe sheikh salmani otebenkera na kawulo kikubiri yadikhab alwujubu sheikh abdulaziz mashaallah barakallahu fikum wajazakumullahu khair naye ate tetukafuwaza waliwo akabinja akajja kaali masaka eyo gyekavumbuka kaali kafuwaza abakazi era nga abakazi abatebise niqaabu abatebise nakaya nga babayita babeti kaazuuka akabinja eyo masaka kaali akabakhawariji nga kaba kafuwaza akakwata eddiini mu nkwata eyo tetukafuwaza bantu mu mbeera eyo nam osigala okimanya amateeka agenjawulo naye tulina okumanya nti enkwata gyetukwatamu abantu abagudde mu kyonoono kale naddala kati ku masala ngaaga agaliko wakati w'abamanyi mumanyi abanene eno neeno tetusukka kkomo akabinja kaalinye masaka awo katabukako ekiseera ebimegaka awo wakazi babayita babeti bajowani ebifaanako biteeyo nkola yabakhawariji bebakwata enkwata eyo etali ntufu. Nkola za bakhawarije mbiye tuina kuzubu milira. Izan ekirala abakyala okwambala ebisabiko ebibatuwe nga gloves nabo babyegendereza nga tuli mu mikolo egya umra nabo kitone hijja. Naam. Ntebenkera nakyo kigambo kyabamanya nti amanyi balina ebigambo bibiri. Bwe tuba nga ajambadde kye tugambye mu mikole naye tewali abasajja alimu abamu bakyala bannajjako abaali wali abasajja bajje wali abasajja n'agizaako bakyala bo anti awo agiteekako olwo olwo agiteekako anti bwe kiba kinta buli agiteekako olwo
kitategedde kyagambye obutebenkedde kyakuteekako oba kyakuggyako
akitegedde bulungi nti otebenkera kukinta buli mukyala abeere nga taddeko
aa mu mbeera ya bulijjo omukyala okwambala niqaabu n'obutagyambala ge masala ge tuwali tugenzeeko ensonga gyeva tugenzeeko gyebigabo biri bibiri oba kitegerekese abagamba nti kyatteeka n'abagamba nti kya sunna kirungi niŋŋamba nze tebenkera n'abamanya balaba nti kyatteeka bala ate waliwo ne hadisi ibuni abbasi yatuuka n'okugamba hadisi ate nga amakubo gayo malungi okukyala okuba nti yeebikka n'atalagwako okugyako liiso limu okugyako liiso limu lyokka amanyi waliwo n'ebigambo birungi eba ibuni jariiri munna tafsiri attabari imaamu almufassirin ku aya eri eya suratu nuur wallahu ta'ala alam engeri gyetukolamu umura njagala kuwumbawumba sagala nnyo bakalubiriza engeri obukowu gye bukyalimu dakiika zetwalaganye seeka Ibrahim naam naam ate omukyala tayambala gloves barakallahu fik omukyala mu mikolo gyaki ali mu mikolo tayambalaki taba abateekako gloves mashallah barakallahu fikum peji ekumi n'emu engeri gyetukolamu emikolo gya umra engeri gyetukolamu emikolo gya umra ndaba nga sheikh hamza atandise okukoowa n'okunafuwa sheikh muto akyaliwo sheikh muto akooye baabi ne sheikh muto abitegeera mashallah barakallahu fikum seeka muto omulala aliwa seeka bilaali alika ali mutulo abantu badde betaaga abo bonna okubaawo kubanga omuntu atajjangako mu mikolo alina okuba nga muakhir afdal inshallah kyekisinga kati engeri abantu gyebadde bakooye engeri gyetukolamu emikolo katugisindika enkya gyetuba tufunza bulungi nga abantu bali fresh biidhini subhanahu wataala olunaku lwenkya badde nkya communicati nga tulinayo programu ya rawuda okugendako mu rawuda rawuda ekituufu nawe oba togenzeeyo lwaku abantu bakyagala nnyo naye rawuda kifo nabbi yakyogerako nti kifo mu bifo byomuki naye tewaliyo bulungi nti omuntu agenzeeyo afuna kiru nga wala ebifo byayirimu nakyo bweoyita ewaliirimu kifo mu bifo byomuki byomujja naye abantu olusi kyo bakigayira ne bagira ekyarawuda okulwana ki era eba nsobi omuntu okudduka erawuda n'alekawa n'okusaalira abamu bateka okusaalira olinga emujja olaba empeera z'okusaalira ennene zetwalabye ez'ofuna olusozi olunene uhud ensozi bbiri n'ogenda n'oziika kati abantu babireka ne baddukira ki rawuda tolina kiyo bw'obanga togenzeeyo n'otuuka emadiina n'otagenda mu rawuda si nti tobalamu mulimu abagandi ninga atagenda madiina bwekitatuukako mu rawuda kati nabbi yalaga wakati wa mimbaliye nga bwe tujja olaba insha allah newali eki enyumba ye wakati awo kifo mu bifo by'omujjana rawuda min riyadi ljanna naye ekituufu tewaliwo ibaada yajjirawo nti olina kukolerawo kino amoli bwabatuuka nga bwe tuyingira mu mizikiti nti oyingidde muzi osalaera akabbiri osaba ku allahwo insha allah tekirina buki naye tewaliwo nti waliwo ibaada ey'enjawulo oba waliwo edduwa yaawo yo yanjawulo kwa waluwa batelo tuwala abantu mchibi njangao waka katuwaluwe duwe ya rauba abamba ine duwe ya chikungu tia rauba te wali uo gundi yona wawula naamu abamba jituna no jitunda ayita kukumbala mazibe na haba jamu atana atano dola nga waluwe duwa special yoyachi ya rauba ni wabaone umura jena agambi special yoyo na vizule tebina kwebili biyono na bonu nye bada zabantu kati wali wadua special ya raudha mbriombo afuna chance kuyingira yungabo tuyingira mzikiti edabo chupa tuyingira wali usume duwa jetusoma nga tuyingira mzikiti kubwe wali ingiri mzikiti munda usume duwa yagamba Allahumma ftahli abuaba rahmatika okongela kwa bismillah ntebe nkila neba na haditha bala banti china fudali la sikitofu duwe ntufu eribo yetu musayi muslim Allahumma ftah li abwaba rahmatika ngo yingira bobo fuluma fadhlik okongera ko bismillah sikinywevu chiringere kya sasa nnyo nache sikinywevu eriba na hadith abanene ngo yingira kabuyonjo simanyi bachi bajita kabuyonjo newe twasanga bajeje fe nga bajita okubanti bagama bismillah Allahumma inni أعوذ بك من الخبث والخبائث اكتوف حديث أنا سيرم صحيح بخاري ومسلم إذا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تريك بسم الله بسم الله يجي مسونا نتلمذي نينغا مكوبو غاي مناف اكتنوه بويتاني كلاو كتنوكو كتوا نوتو ينجرانغا بو ينجرو مزكتي نوتو كاوتو سيري كابتو جيراو جيرا بيانجيا ولوالي راوضا ندالا بچالا كوبامو مجيا جيندا تتوليكو bo yingira nga bamazo bayingizeri wasemba bajja babayingiza mitendera kati eri wasembera bo tuka kapeto gira abantu babasalira yanja uleyo bizinilla no salira kabiri no furuma inshallah twali wo gundi ya duanti yo yanja ulombe na yanja ulo tuka ko mchifeto no sala Allah subhanahu wa ta'ala okwe gaira Allah ko janango tuse ko mchifunge cho neti wali wo duanti chi tongole ekati programu enchaje tugende sura nayo fajiri ya saa meka kusinzira ku gundi yao nam mbasaba tuleme gendo omwomu tugenda genda fennaye naye che tugendo basaba obudde tugenda jitamu nam ya 10 meka
10 ya sala
adani yo ya sala kitegeza nga 10 kuva ku 10 tubelenga tuzuka 15 tubelenga tugenda tujja sina side upside eri bwetuna amala okusala fajiri nokusalira bizinilla tetuleko okusalira abasajja abachala bo tujja funa tugenda okubaleka bajje sigalero tujjo basanga kubate bayingira eri fe tuyingire kijja twetagisa okukoze sobwangu nokusalire wamu kubango luso abatwala mayiti bazibawo kati okusobola okufuna n'empeera ez'okuziika tujja kwanguwa kati then tufune ebikwatane ku baqii nga tuli tutuuseeyo eyo munda biizinilla bwe tunaavaayo tujjakomo tugende tulabe ne webaziika nabbi sallallahu alaihi wasallama tumutolere ku salaamu ne basahaba tubatolere nabo ku salaamu abubakari ne umar biizinilla naam kati netu jala basakifu ebalondira obakare yobiri akumpi olo masjidi eitibwa kamama ekyogerwa nabi wera tambule bire ne bimukola ki kati bateeka mu masjidi nga ekijukize be tujja biri akumpi tujja bikona ko byo tebina obufu nti bokolerawo kino kiwabula kale kulaba kulabi no jukire bimu kubyaliwo naam sheikh Salman naam